zata ingo jimini. Swali nini kiswangesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Bam bam, peleka. Mapen peke, misi nanga izo za didi. Tetenje piani, mbling piani. Gogoro ama sling, izo mabati za nini. Hota tan pepa, mdoto kakameka. Nekesa mewesa na yomo na Kingereza. Akipeleka chini, mina cheza na mcheda. Na idigi design, ule wanjigi udigitenda. Si charul na shan, ni big baba na man. Wabebe kwa party, cheki jinare ni dati.
Swali nini, kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka.
Hey, dark skin girl na gloss kwa lips. Pretty young ting, move ya waist na hips. DJ Osha drop, ebu songa like this. Toto edible, yum yum, chef's kiss. Songesha, songesha, toa minje shoot videsa. Kukutesa, kutesa, body twina tupa pressure. Whenever, wherever, sumbwa tangwa kuwe fresher. No matter the weather, kifua nje boots za leather. Bring the cash, baby, I bring the moves. Chale mesota kwa kabaya ni tabu lakini. Swali nini, kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri, ebu fanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka.
Peleka.